Motivation Music.
Download it from mylovesaymusic.com.
Coffee makes one, I bet.
Ulivromrombo menyifanya meamua mashopping, twende wapi wichagua. Weekendi nikupeleke helo jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nachokwambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi nakupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what the man can do, baby.
But she call me the papito, aye. Slap the chicks, monga party, mosquito, aye. I got the hunger, monga nama appetito, aye. Pretty girl, oh face, nikunchito, aye. Come and ride with me, come and sit with a fumu, aye. Order bubbles, monga ni adia boom, aye. Velako kuloa like a move with a broom, aye. Welcome to the room, muli makumu boom. Let me give you flashlight, monga company, I'm a boss. If you don't, top or don't, ni malonda ya ja party. She's my type, oh, city kamba pa magas. Dia lelo tiku kata kulibe chamanyas. Body got curves like a Formula One race. Big engine, you above a Subaru Impreza. Come get a pipe, the mic put you on a stretch. Cuckoo fantasy, baby. Ulivromrombo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekendi nikupeleke helo jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nachokwambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi nakupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what a man can do. Kuchini kwa mato, matope ya to vibe ya makole. Ni queenie ni sweet at it, tetu isole.
Ulivromrombo menyifanya meamua. My shopping, twende wapi wichagua. Weekendi ni kupeleke helo jua. Ratiba zutulia niende kukuchumbia. Sikia, nachokwambia. Gari, nyumba, nitakupatia. Wapenda pesa zangu, misi nakupenda pia. Ia, gari, nitakupatia.
Show the queen what the